좀 어겨알리지 자 술 성큼 내리지 자자 좀 어겨알리지 자 나 술 성큼 내리지 자자 Dunia, ya wain dunia Dunia, ayo dunia Zama ada masuk hidati Labu ada masuk hidati Zama ada masuk hidati Aira buah sombah terdadi Chanchana chazumudi Dunia wa amachakudi Dunia rawari amacha Ni chinchini na manchacha Magamagani manufaricha Kay mama lang ajihicha Dunia kumazanchambanza Dunia Take it as kekyawa Amma damma ni danira Naga chakai chun dunia Allah vanu kudin menima Nai sadaka ni kyocha Na huchu chakai chun zamanina Dunia Ayo dunia Makarancha Musamma kumacha May ilimicha Bambancha Kodama Achikinyamacha Imacha usaya Wamachasa Dambasira hikyum kumay Sizamang kashawandu May maulaba Hikinira Chausaya chalakawa Dumbabu wa chadadadi May sagi gida zamudi Chalouchi inkungani Bakara menchi uniwa Arziki da galani Nasanshi ni mahimkume Ndagari ayewa ayewa Wana zeji hai kinguna Wana koshi su zeji Wana zeji churumkura Wana koshi wa ya kumai Bashira kuwa bashira kumai Wame haburi zeja faruze Wanine faru kwanzanchiwa Sanam mazama jari ni Baji chani afara fadawa Sabuda mazama jari ni Bani ni farukun zanchiwa Ay arziki daga alani Mahimbo kaku malaniwa Siribaya duriwa Zanchankariyani ammacha Ngawane labari ammacha Kusurara kufahimcha Labaru macha macha Mburincha malaki angwancha Lallai itacha sukancha Kumacha zalincha kancha Angwancha vishidahani Tanka suwa mai hali Magiranchi ni susay Aywa karaming yari